Ɗo yo studio Tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Sikiraaɓe heeɗiɓe, ono e jam hannde jeena lewru décembre 2014 sappo jeɗɗi yam ƴaɓɓude machine ma capanɗe nayyi e joyi, ndenno Debbere Kañi e Kuɓel Kunja kala. Bocar Sori wonɗo kabaruji ɗo ena Gagny Kanti woni to ɓoggi jannde to on kumpititaande dow wiide. Sakiraaɓe Serge Lazarovic ana weltare mawnde hannde, sabi de kanko tan wonno tubaako mo jihadinkooɓe keddirino nde leyley duuɓi tati caɓɓiɗe enna, ndenno hannde woni ko heewtu hoore makko ka ndenno ana hano ko tawee ɗum yalta e ɗum yawat e waɗino heen faa heewi ɗum, ndenno ya warta kañu haalaaji keewɗi ngaɗi heen. Taƴoral heɓaaka ka fade faamu heɓeede, ndenno waalde humaniide hakkeji ɓiɓɓe adama nde enna weltaaki fay seeɗa, sabi e nani hono tuubaako o enna wattitaama e jihadinko war hoore gooto biyeteeɗo Mouhamed Ali waɗoo seen. Gouvernement o enna weltiike e yoppitinngol makko ngol enna, sabi de ɓe mbiɗum tirsi e laamu o, ɓe ɓeydii ɗum wiide ɗum haɗata sariya leydi ndi kañe sariyaaji leydi aduna ɗum jukkude mo. Ndenno caggal lebbi sappo e jeetti ɗi o lamina hono MINUSMA e ley muɗum ɗi enna général Jean Bosco Kazoura, kanko de mo imminama général leydi Tchad, ndenno jokka makko o kañum lontimo tapon. Bisimilla moɗon e studio Tamani. Ndenno tubaako mo Alkayida nanguno ko yaata duuɓi tati hikka, Serge Lavrejic kanko mo heewti hoore makko, sabi de ɓe joppitiimo hoorejo leydi France o ene jaati humpide dowo ngol yoppitingol keɗoɗen Oumar Baygalo.
Kanko Serge Lazarovic o kanko woni ɗum woni hono cuutaaɓe faransikooɓe cekkitiiɗo fulee saaha leydi meɗen ndi. Hoorejo leydi France o holliti wiide o yoppitaama wakkati jooni o jaati kabaru o du hono ɗum woni hoorejo leydi Niger o kañum hokki ɗum. Wakkati jooni o ko hoorejo leydi France o holliti wiide ley hono ko Faransi wala hono neɗɗo fuu cuutaaɗo kasenli adunaaro Allah ndu. Ɗum hollititte wakkati jooni o ɓe ngaɗna yimɓeele maɓɓe ɓe hakkille sanne. Kanko Serge Lazarovic omo haani yahde to ñamey to caggal muɗum nde o yahata to Faransi, to ɓe kuliti wiide wakkati jooni omo selli basu fuu wala e makko, ka o tampi sanne. Ɗum wonli nanngere makko nde hollitaama wiyeede duuɓi o waɗi toon. Ɗum wonli saaha leydi meɗen ndi. Kanko hoorejo leydi Faransi o ndi o hollitti wiide ile lebbi ƴaɓɓinoɗi Faransi ana udduno haaldude e laamu Mali o kañi e laamu Niger o, yalla ɗum woni neɗɗo maɓɓe ana yoppitee. Le lewru novembre ndudu kanko hoorejo leydi Niger o holliti wiide jaati on ana haani yoppitede ɗum woni e balɗe ngaroje ɗe.
Waya fes ko tubaako o joppitaɗo ena soyna e video goto faa omo ndarde président leydi France François Hollande waɗa ko wawi fuu, yalla omo hewto hoore makko e iwde e juuɗe jaadinkoɓe ya warta. Ndenno kañi e naata yalta kewɗo woni ko sabimbini yoppitingol makko e ley hono ko Salmata Daw moɓani en ko keɗeɗe Oumar Baygalo.
Kanko Serge Lazarovic o duuɓi capanɗe joyi o jogi hollita wedi ɗum woni ɗereji leyɗele ɗiɗi goni e junngo makko Faransi kañe Serbi. Ley ko ƴaɓɓino ko akmi waɗiɗi vidéoji e internet, kanko Lazarovic o holliti wiide Faransi waɗano watta fuu, yalla ɗum woni omo hento hoore makko e juuɗe yimɓeele bondereɓɓe. Micciteɗe wiido suutanoma nogayne lewru novembre hitaande 2011 to ombori to. Kanko Philippe Verdon kamɓe gonduno caggal ko Faransi warno haɓade saaha leydi meɗen ndi, ko nden ɓe mbarno ɗum wonono kanko Philippe Verdon o. Wakkati jooni o hollitan wiyde ko waɗi so yoppita ko ɗum wonono laamu Mali o kañum laamu Niger o, kamɓe gollili hen ɗum wonono golleji kewɗi so yoppita. Non laamu Niger o hollitiri e communiqué. Wakkati jooni o ɗum wonono yimɓeele laamu koɓe gomɓe ley nokkuji ɗe ɓe fuu kolliti wiide beltiki sanne ko yoppita ko.
Ndenno gouvernement Mali o kañum weltike hono ko Serge Lazarovic yoppita enna ko, ndenno ɓe kolliti wiide sabi de ɗum tirsuɗo e laamu o keƴaɗo gouvernement o. Kañum wi so tawi ɗo o battitaɗo e neɗɗo goɗɗo kasen gam ɗum tirsi ko ene ɗen ino hani ɗeno ka ɗum hatta laamu o kañum na sariyaji jokkude Mamadou Mamari ko lamdodiri e kanko makko ɗum ministre o jaate keɗeɗo Ousmane Diko.
Min kam mi naji mi eɓe goddume walde fuu kañum e kala humaniɓe haɓanade sariya neɗɗaku. Min miilali o golle sa ƴeewi o bonɗo tagu torrowo wolde aduna hannde yo haɓude e torrowoɓe enen ɓe nanguɗo ɓen joppitama hoto sariya woni, hoto ngol giggol woni. Faransi garɗa fa sottina en na fa sottina yimɓe mum. Ɗum famminaki feewi ɗo torrowo e gonɗo e juuɗe battodire. Laamu me ana hani ƴewtade giggol hakkunde meɗen e Faransi. Ɗum yaata feewi ɗo deƴere dartete, deƴere dartetake dow toñanga. So ɓe tinnaki ɓe gaɗa leydi ndi ɗo muuyaka. Hollande dowla mum dartata, wattu wari ko laamiɓe Afrique daroɗo kani pati ɓeyde wayde faamu.
Ndenno Mouribo kanko Moctar Mari ko hoorejo wadde humaniide hakkeji ɓiɓɓe adama nde enna, o wi o holliti wiide no Serge Lazarovic yoppitira ni ena ana ñooɓi fa sanne e hakkille makko on noon battitaɗo e ndenno jihadinke bonɗo hono war hoore biyeteɗe Mouhamed Ali waɗo sen. Ndenno ana hano ko tawede ndenno on torrunoɗo yimɓe ley saha hal mari to fasande modibo mari ko landondiri e makko kanko hore jo walde de kedo de Ousmane Diko
c'était vraiment
yo dum bamtare feude president leydi ndi le walde do fa sotabe leydi france kewte wala fu ko yoppa tiagal fa dum lato mi wawa halande on ko burini sabe mi andana ko heewi e majjum pati jeggite batte leydi wonko gollete ko leydi anko be pamata leydi fu ana bama hono dido dabereji satuji tiddi bide wondi e balle kabantode ka ko yimbe kana yeggitinde faysa laami yoppiti kasunkobe sereaji leede e aduna jafata ko jokkiti to du golleji fa jukkojo godana wabbe bonde torde fu anda dum yarata mere e sereya
sekira betinne lettre mom mi jango mo e helloje e facebook e twitter e studio tamani ni on jarama
tamani
General Jean Bosco Kazura kangumo iminama fa joka o wada yopude golle Kazura wono horejo mawdo soldats et ministres male melido ena le leuro janvier 2013 ndu won ko onoma leedi joka Rwanda won ko o jeya e mudule bi sappo e jetti won ko lamido ena joko mako general Bikino kango won no timo joni tafon den won ko seku gaji goddu ena beydani en e famu kedum marwegalu
kanko general Jean Bosco Kazira holita wed lib mako sappo jetti do hani wadde dum woni hore minisma yakude din kibbi o mo ardino ko fur soldats e wina njettom ka ko hono honjo tobbe koliti wide le hen ko golleji makko didi peway fa gasa ilo wada hore minisma hitade 2013 de holitan wede dum woni jihaddi kobbe kibbi wadde bonandaji kewdi fewde dum woni yimbe le minisma kabotobe le sa halleedi meden di dum woni no soldats sibe tiaddi en kobbe yotto yo Burkina kobbe fa yotto yo Niger wakkati jonobe koliti wide fu tiad kanyum buri tampude le hen fa wakkati goto kam yimbe le tiad be jatti be amino anni wiide dum woni faabe anta yimbeele mabbe be kabotobe tombe mi jittede wiide kanko o general yo neddo dum wonono Paul Kagame horeejo leedi Rwanda ndi holita wiide do lati nokki dum wonono jokkudo horeejo Nations Unies to Sudan to holita wiide o yehino tumbutu dum wolle yonter jabbinondo holiti wiide ministre kebino dum won tiidallaaji kewdi le golleji mu en di ka wakkati jono be gonde uddude den lugge fu wakkati jono anda ka fono garawo lontude mo jono jokkudo mo kanyum warata jogade laamo de general Tchadien noddirted Omar Bikimo
Bete hande horeje ministre Moussa Mara kanko mo selmini jama walde leyde aduna bangal gollidal e yirwere kebe den wietedo OCDE nan be ngari sildinde anniyaji mabbe faaba mo gouvernement Mali o bangal jande cellal liam cenin an kanye fewnu gol beddaaji be keydintini do kongol wiide Mali leydi ngotirli wawa feccede abada do e ngonde mudila do en fa kawral hebe e le kaldal aljengal do jam woni fu jam goddo o do anda wodi alla muyti fantani toure gila joka hono tati lewru desambru ndu en dum wadi pari hande woni ko sutra mako wadi le bamako do en dubi chapande joy o jogino kanko du en nyibe walde monde finatawa wietende ko lum badande en den do kedde on jaramu fa hande jokke hedade
tamani tamani sejo tamani
sokira binjare region ngaji fajjebe ko wodani en to hedde limobe e segu limgal ravek be en ko fuccapande joy on kumpitama do ko futi jokona yafinde limgangal ton en masingaji be dokkadi an han ko tebe bawo im yadude majjido mi jidi kada gollide mawde wetende albatros ne kanyu jatte sabbe bini jannende en o nyalo mo goto hande yimbe puddi janginede kita no dabaji ladde e galleji hono fajo to ngureji do bawdo nguriten kala yakka ala wawa hawjede no hanir kala hono balle didi won ko be gatta hen kay kulukuro kany e sigason ko be notike de do jande faabe pida dabereji denirde hawaluji meden di ena ministre kumani no hunfuna de nago hawaluji ena sabimbini de jande pinindu do noti do notiri al musaddaji di den no bete o eno ko futi yimbe noga en jangina ma seware woni motte hore mudun do no talki hono wullango tribunal ciptirte en walde ne wana je lawitende service dran jati hono hebi hakile jande de en yalla yimbe torbibe ana pabe joka nyalo mo goto jande de en won ko be gadi e mudun kenyo hollitide kulikoro fu yalti fa joka hono be jabboyo Mariam Traoré no feewi le pesal bomi gadugal aljumaare betirende en kanko suwi nanno nanno so wiya kanko woni burdo fu ngardude e bangal be hono le bomi malidi en kala le hitan 2014 en weltare kularin ko be kuliko ko be wala fu do haadi conseil region kulikoro kanyu hebi hakilla so tabitito kulikoro to en on jara man jokke hedade fa hande